said you right for me like in a leo.
Diagram.
Go happy, Omega baby.
Yes!
You used to call me every morning. Sasa simu zangu na ignore. Ulini hide heaven baby. Ukani juza sorry ya voglo. You said you meet my mama Sunday. Suti yake kwa wapi boy. Ulini visha up kwa finger. Then you turn into a doll. All your promises, promises. Zimebaki maneno tu. Ulini bunja, bunja, bunja. Kama glass chini ya shoe. On the door, ukaniambia girl you're my last hope. Kumbe mimi ndo short little. Unasema baby, I'll do better. Lakini my tears still fall. Nasijali so sweet nothings. I show no price your love, that's all. All your promises, promises. Zimebaki maneno tu. Ulinivunja, vunja, vunja. Kama glass chini ya shoe. Sanacheka ndiyo ulipoteza queen. Na ujelewi ha. All your promises, promises. Zimebaki maneno tu. Ulinivunja, vunja, vunja. Kama glass chini.